Zoe.
Hey, Brandy, Master Zimmer began.
Mr. DJ kupigia dundo we unaweza, tupigie piano, singeli na bongo flavor. We ukipigia dimbe, toka misa naliweza, basi tupigie dimbe watu wote waweze kucheza. Pigia!
Tumefuata burudani, mana muziki wa sasa sio kama wa zamani. Kwani muziki gani umebamba mtaani? Kusini ndo mabegani, tunacheza marimba jamani. Big
leo watu wameja, yani kama kumbi kumbi. Kwani DJ nani, mbona kacho na timu wa vumbi? Mbona watu wamelewa, we alafu wa wayumbi? DJ tupigie ngoma leo, tunakesha kama bundi. Piga!
Muziki wa kelele nyingi, saizi tusha uchoka. Nilijua tu lazima watashoboka. Muziki wa zama za kale, DJ tunautaka. Ukiweza piga vinanda, piga marimba, watachoboka. Piga!
Watu wanaulizana, huu muziki gani? Mbona unabamba sana ukipita mitaani? DJ, pigia ngoma za zamani, basi we pigia majini, watu wapandishe subiani. Pigia!
Let's go, kwenye supika, let's go. Let's go, kwenye supika, let's go. Let's go, kwa DJ, let's go. Let's go, kwa DJ, let's go. Big!
Ili dimbe la leo, la watoto na wakubwa, la kina mama, mpaka akina baba, wala wajomba, mpaka na mishangazi. DJ tupigie ngoma, ila watu wasimwage lazi. Piga!
Mapenzi hatutaki, tunataka burudani. Eti mai na kupenda, hayo mambo ya kizamani. Usiseme wakina nani, watoto toka kusini. Ukipigwa vinanda, tunadondoka mpaka chini. Piga!